Wakini saliti, bullshit promises. Wakini ahidi, wengi wao just out there to use you. Tabia zao kazimelewa na wadudu. Wanafiki, yani player hating roaches. Wakijaribu ku distract my focus. Gotta stay strong, homeboy, niko smart. Cash money, brothers, tuna wika ati what. Laughing at them haters when they piss them mad. Waki run them out about this and that. Mickey will clap and lyrically shooting bullets. Cause till the end is CMB to the fullest. Hadi mwisho, I'ma represent nikiwa kwenye front line.
Nikingana na leo, nani yake bidii. Naeza pata kesho, nikose kesho, nikipata leo. Naeza jifanya leo, venye niko juu. Kesho aliye chini yako juu. Ya kawaida, ni hali ya dunia. Endelea tu,
uko tu sawa.
Hapo tu,
uko tu sawa.
Tafuta tu,
uko tu sawa. Niko tu sawa.
Endelea tu,
uko tu sawa.